Dush, dush, dush.
Maski go deadly, ni body bender, nyonya hedi, anazimeza zero grazing, siwezi enda, yeah, ndo pedi, wangu wa hera, sinitachizi na yotanye, nimehula, nimeshiba, so nifanye, ye ni mbochi, si hukulana on Sunday, ati, ye ni mbochi, si hukutana on Sunday, besu ni bange, roa mani kange, nyuse ma champagne, sinichampagne, ndani ya Land Rover disco, na mita mbili nili withdraw distro, unatuma hadisi endi mta, kam upe mzae that Gen Z love, kakijana kadogo hakujengi na mama sita kam ni kuchange life, for real.
Hey mama sita senorita, hey mama sita senorita, ukipita wana wika wana kuita wana liya wa 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 wa. Hey mama sita senorita. Hey mama zita senorita, ukipita wanawika, wanakuita, wanalia, wa 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 wa.
Takwa rezi nikiwa so soon. Life so good, just me and my goons. Boys in the hood, we are a menace to neza cartoon, pia ni watch cartoon. I can't curfew, now nipe curfew. Kama tia ro chafu, si upiga bafu. Kona mistari tuishie kwa stu. Na zero zitabaki tumatie cartoon. Liksho siwari, can imagine. Si utanipata wapi kwa emergency. Just imagine G ako chini ya 23 na nafanya mama deo kwa kopaniki. Najwa mnafraya shit but sika mimi. Kwa nini nini queen ka mini king. Funga chapi, vua chupi, juniko wa padding ware bitch.
Hey mama sita senorita. Hey mama sita senorita, ukipita wanawika wanakuita wanalia wa 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 wa. Hey mama sita senorita. Hey mama sita senorita, ukipita wanawika wanakuita wanalia wa 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 wa.
Niaje tena tunabishana, niaje tukipita wagoteka ukigotewa na tuvijana. Najua hawawezi, licha ya bazu, kwani hawa mess limepita nayo. Who's the chicken now? Donaji box. Remember big squank, kuingiza box. Hebu kuja tuishi maisha poa posh. Najua itawauma, jua ni manzi chawa dosh. Sita kubish, najua hunyi tingi. Manzi kujisema major league. Toka kitambo nisha kudiki. Show arifu wako wendo na digi.
Hey mama sita. Hey mama sita senorita. Hey mama sita senorita, ukipita wanawika wanakuita wanalia wa 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 wa.
Hey papi chulo. Hey papi chulo nakuita. Hey papi chulo senor, ukipita moyo wangu unalia unawika wa 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 wa.
Hey mama sita. Hey mama sita senorita. Hey mama sita senorita, ukipita wanawika wanakuita wanalia wa 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 wa.
Hey papi chulo. Hey papi chulo nakuita. Hey papi chulo senor, ukipita moyo wangu unalia unawika wa 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 wa.